watu lazima unikamate ndio nispitizi mawatu flow ukitaka na ileta like this ukitaka pia in English I switch it up like this team and ain't nobody else doing it like this aren't you glad we were made in this division like
umenikamatan mi watagwa nbadadan umenipa mafan wambie show kwa satan zero fan natulia kwako niko fan niko kwa shule yako mina land umenikamata mata mata bila kuhata na hata nikilala wewe ndo nakuota nakuota namba vile ule ni yokota bila ule ni fia golikota
roho yangu umenikamata
Niko easy, hakuna matata.
Hakuna matata.
Let him know.
Matata. Hakuna matata.
Akinikamata yo, hakuna bala.
Hakuna matata.
Let him know.
Matata. Hakuna matata.
Akinikamata yo, hakuna bala.
Roho yangu umekamata. Kamata.
Get it.
Roho yangu umekamata. Kamata.
Kamata, roho yangu kamata. Kamata, kamata, kamata.